namufuna ku CPD era yagenda ku CPD.
Abakazi abe matira, we mujja kuba n'ebitiibwa byammwe.